guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa hadda ka hadlay, wuxuuna ku dhawaaqay yani natiijada doorashada macnaha inuu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta, uuna helay cod gaaraya 7,400,000 cod, in ka badan ku guuleystay ayuu imanka sheegay. Marka wuxuuna guddoonsiiyey shahaaday macnaha ayuu guddoonsiiyey ahayd inuu ku guuleystay doorashada maanta. Imanka haddaan ku hadlay madaxweynaha shaqa ayaa ku daynaya. Marka runtii yani waxa weeyaan guddiga doorashada wuxuu ku hambalyay yani sidaa wanaagsan ee runtii doorashada iyo maanta qofkee maanta ama sida yani ayuu agaasimaan doorashada maanta.
Waan gartay Raila Odinga sanduuqiisu ma yeelay oo dadku ama dadka qaarkii ma u codeynayeen, inkastoo ognahay in taageerayaashu ay diideen inay codeeyaan?
Raggii marka horeba taagnaa sideedii agaasta macnaha magacyada meeshay ku yaaleen ku yaaleen sawiradiina ka meesha way ka muuqdeen. Laakiin isaga wuxuu sheegay Raila Odinga isaga shaksiyan wuxuu sheegay inuu yani ka baxay doorashada marka uusan yani inuusan tirtirin uu sheegay doorashada nabiri helaatig bisa dhacday. Laakiin raggii hore oo meesha ku soo wadnaa yani oo kalena kulli way wada taagnaayeen. Waa la yiraa marka qofka ku guriga waa la yiraahay oo macnaha yani iskala riday. Laakiin isaga yani Raila Odinga waxau ku dhawaaqay inaa hab yaraatee doorashada meelaha waxa weeyaan uusan yani ka qaybgelin official u dhawaaqay.
Waan gartay.
Marka saasaa jirtay.
Waan gartay. Marka doorashadan maxay uga dhigan tahay reer Kenya?
Wallaahi doorashadan runtii marka si loo eego yani Maxamed runtii in loo kala qaybsan yahay meelaha ay ku badan yihiin mucaaradka sida gobolka Nyanza la yiraahdo doorashada kama dhicin ba ilaa 4 county ay doorashada ka dhicin. Taan oo marka fiirsid intii la filayaa goobo hooseeya marka waxaa la dareemayaa dadku inay aad u kala qaybsan yihiin oo doorashada aad u kala qaybsameen. Waxaa la dareemayaa runtii in doorashadani ku celiska ahayd kiis bisha dhacday dadka soo baxay aad ugu badan yihiin, yani dadka soo baxay aad bay u yar yihiin marka loo fiiriyo doorashadii hore dadka soo baxay marka loo eego. Marka waa doorasho la oran karayo yani dadka reer Kenya way kula qaybsameen. Laakiin hase ahaatee doorasho kasta oo dhacda waddanka ka dhacday inta badan waa isku kala fijiray, yani hadda wax ku cusub ma lahaba si xadisa dalka Kenya. Maxaa yeelay doorashadii 2007 waa isku khilaafay, 1999 waa isku khilaafay, 2017 marka doorashooyin isku khilaafay waddankani wax cusub ma aha, horeba la isku khilaafay. Laakiin tan xogo waxay kaga duwan tahay waxaa la helayaa gobollo aan codaynin iyo gobolka Nyanza oo kale maa codaynin iyo yani doorashada doorasho ku celis ahayda hore u dhicin hayada doorashadii yani bisha la qabtay bishaas la qabtay doorashadaas waxay ahayd doorasho micnaha la laalay oo yani maxkamada sare ay tuurtay. Marka doorashada waxay doorashadu ku celis ahayd oo macnaha ay ku tartamayaan keliya ragga macnaha madaxweynaha yani xubnaha bisha ku tartamayaan dhahay.
Waan gartay. Marka wax walwal dhinaca amniga ah dadkiina Kenya dhexdeeda jooga ma jiraa wax walaal himil ma jiraa?
Horta wax walaal cad weyn oo muuqda ma laha. Laakiin mar haddii dadku macnaha yani ay kala qaybsameen oo macnaha yani qaabaha doorashada ay ku fidiyeen qaabaha ay ka fariisteen unbaa la leeyahay macnaha yani dadku waa yaro walaacsan yihiin. Laakiin hadda amniga waddanku waa fiican yahay, wax dhiba mahadda ma laha. Yani meelo yaroo wada qabshiin laga soo wariyay Kwangara, yani meel Kwangara la yiraahdo waa xaafad ka tirsan Nairobi mooyaane. Laakiin hadda magaalada iska fiican tahay, magaalada aad bay degan tahay, yani dadku aad bay shaqaysanayaan. Hadda wax dhib weyn oo hadda taagan maxali hadda imankan kula hadda ma jiro. Amniga waddanka aad isla fiican, waddanku waa degan yahay guud ahaan marka la eegay. Guddoomiyaha guddoomiyaha mucaaradka Raila Odinga wuxuu ku dhawaaqay in micnaha waxa weeyaan doonayo inuu xusuusiyo waxa loo yaqaano yani resistance, yani ama xukumeeyay bashar resistance waxa loo sameeyaa civil disobedience waxa la yiraahdo ah nidaamkii maxkamada gaarka yani India ku dhaqa jiro kale ay doonayaan inuu bacad waddanka ku dhaqa oo yani waxa weeyaan waa mucaarad aan hubaysneyn. Micnaha waxa weeye waa nidaamkii micnaha maxkamada gaarka kale wuxuu markii leeyahay biryo kale shaqo lama aadaayo, wuxuu oran karayaa macnaha yani wax laga gadanin yani ama yani muxuuha jiraadka qaarkood yaan la akrinin ama tifida qaarkood yaan la fiirsanin ama wuxuu oran karaa waxyaaba badan buu isu keenayaa. Marka idaa markii waxaad moodaa maarta inuu doonayo in macnaha yani wax la yaqaano civil disobedience waxaad mahaa inuu marka abuuru doonayaa. Laakiin isaga mucaalado hubaysan imanka dadka u qaadayo ma damacsana, maxaa yeelay ninka waa nin laga yaqaano caalamka, laga yaqaano waa nin Afrika laga yaqaano, waa nin waayeelay xilligan inuu guurka aado oo jibhada iyo diyaarad aha.